www.jamspromos.co.
But you play me kwa tini soka. No iba la veti na pitamu.
See baby, ntima wako munga putini wa baby. Alo wala rugu baku mbe. Sini funa kwele la munga babe.
Funa nichitili de, nichitili de. Dawa boku kona iwe baby wapak. Dawa boku funa iwe baby wapak. Sini nga kwani ze, sini nga kwani ze. Dababoku funa iwe baby wapa. Dababoku konda iwe baby wapa.
Baby, imalila everyday. Kala single ili change.
Beta single mami, nikali single.
Baby, imalila everyday. Kala single ili change.
Beta single mami, nikali single baby.
Neo si chibali, pia kuchula fia pakali. Big money washimule, genie usaka, disco ya paka we, shikafla kapi, na mkamba pama chili.
Fashion the moon.
MCJamspromos.co.
Byron, on it.